Kipenzi changu, maubani wangu, minapenda tena nasema ye, ye, kaushika moyo wangu kipenzi changu, minapenda acha kama nikikosa, ananiombea ajuwagi kununa nuna, ananipa amani ananiliwaza, ananituliza, ananipa furaha, minapata amani, ino ananifanya naimba she dey make me see yeah. Yani kibanzi changu mabuba kuniona nipo na wewe, unatamani tupate yane. Wendo mpenzi wangu, ate kugusa, nitamloga, mana waliwezi vurugu rangu, nitamzika, chaji koroga, acha kama nikikosa, ananiombea, ajuwagi kununa nuna, ananipa amani, ananiliwaza, ananituliza, ananipa furaha, minapata amani, ino ananifanya naimba she dey make me see yeah. Yani kibanzi changu mabuba I'm not your man. I'm not your man.